phoenix.com.
Mendel Schule, November, check it out, people. KZ dropping that classic mixtape, you know what I'm saying? 12 step, baby.
I shot the sheriff, doo-doo-doo, but I didn't shoot my head up, miss it. Oh no, oh, oh, oh.
Nipo home ni machina sit runni ma kwape mbeni mebuja unashanga mwende huwa kisana mishuja nikitoka hapa na lekeya kwenye jikwa nasema nao nazozana na iba nao mashabiki mkono juu na babusha hao hip hop hapa lipo ipo kwao maisha haja ni kuhasoma kupiga bao weka moves a day achabikao besigyo na maana wala muelekeo check XP's higher, my end of there. Okay, then the whole ember ones. What's a nyayo? Mamba Kiswahili, what? Achie, wow. What chongi sana wako sena? Achama nao. How a lipi bili zako wajikate zawa? Hulu sema, please to check. Sapa kiga bao.
Aji semi wakichoka wataki pazao. Usiyo gobe mtu pita zile angazao. Hakuna wase maudi, tumia yao. Achama na wapike zao, wajikate zao. Wacha semu wake choka kipe zao Siwa goke mtu pita anga zao Kakuna wase mao hii Tumia yao Achuna nao Wake semu nao Wesema nao
ni mkawa cooler, tunasema wike. Shule mixtape inakuja soon, special kwa TZ, tumefanya kwa ajili yenu. Kwa sababu tunawapenda wote TZ, whatever, popote tulipo, tunawapenda wote. Kwa tumeweka ushauri mkubwa kwenu nyinyi, kwa shule mixtape inakuja soon kutoka kwa Ziggy OX Blasters. Blah!
At ninjaphoenix.com.